Monsieur Scalis, nobe joro flanana, sisan républicain ka politiki jekuluba, ka jete bo seben kono. Okan ka halibi, ka son soro, wasablo nyemwa dafalena, sani akaseka wasablo nyemwa ka joro nyini. Républicain ye, Monsieur Scalis sugandi, kateme, wasablo, ka sariako jamakulu, noye House Judiciary Committee nyemwa, Jim Jordan, ka gundula wote seben do kono. Monsieur Scalis, nabe san biduru ni sege ye kele den koro chama ka demesoro ani republikan sigida mwodo. Abe otogola la jeni Monsieur Jordan demebao munu ka suru Donald Trump la. Ulubina Monsieur Scalis deme naka cheboya blala wote la wasa deunka la jebala. Janvier Kalola, Monsieur McCarthy, tunka anka wote tani duru munyu kasoro ka wasablo nyamwaya ka jorosoro. Republikan wasablon sariatigelaw bana haklina dola mintumba nyini wasablon ka nyamwa chebofe ka wote kemefla ni tani wulon wulasoro. Republikan sariatigelaw bana lanyini dofanama mintumba nyini mwo sugandile ufe uka wote kemefla ani tani wulon wulasoro ka bo wote kemefla ni mwani kilen tomba kono. Ni wasablon noe house sinamo demokrati kemefla ni tani fla be faralanyonka kelela inafo alabe na chukomina.